Tofauti kati ya raha na furaha. Do you know that? Hii dunia ina mambo, eti kumbe kuna utofauti kati ya raha na furaha. Kale garista, baby sikuoni, eti nikajona nisha mvuoni. Utadhani na enjoy, kumbe zimenichosha nibohoi. Dunia ina siri, so kila anekulara moyoni mwake na furahe. Lord of mercy, nishagundua furaha yangu ni wewe. Kule nilipata raha ila nikagundua furaha yangu ni wewe. Kwa wengine nitajisumua, furaha yangu ni wewe. Hata siku nikifa naomba unizike wewe. Amina wewe. Nikwambie moyo wangu natamba nao, na wasikutishie wengine wanaotaka wao. Ni lazima waishukie ikapo sio levo zao. Asubuhi tukigombana usiku ndo wapata nao. Kale garista, baby sikuoni, eti nikajona nisha mvuoni. Utadhani na enjoy, mwambia zimenichosha nibohoi. Dunia ina siri, so kila unemona ba moyoni mwake na furahe. Lord of mercy, nishagundua furaha yangu ni wewe. Kule nilipata raha ila nikagundua furaha yangu ni wewe. Kwa wengine nitajisumua, furaha yangu ni wewe. Hata siku nikifa naomba unizike wewe. Amina wewe, ewe. Yo yo, it's Konde Boy coming number one. Baresa aye, Konde Music Worldwide. Mamacita, te quiero chocar mi amore.